aad ka radow igu gantay wiila gurgurto ila gudub
gaaridii haweenkaay ku iyo dayraanba waay gubayaa kama game gaaridii haweenkaay ku iyo dayraanba waay gubayaa kama game
elbiska sugaya guri galkii sodiga ka gabshiiga guday
miyadaa iciishe kuma kabine kuma kismaraye ila garo miyadaa iciishe kuma kabine kuma kismaraye ila garo
hil goba sidaad u garashale waa haya ha ilkile may kamashiyaal hil goba sidaad u garashale waa haya ha ilkile may kamashiyaal
isamir goba day kalab samba gul gul ku xiga siya ku cashabe ay samir goba day kalab samba gul gul ku xiga siya ku cashabe ku cashabe
amba
wayga garan uu gabar kalo usoo geed fadhiistoonka keel baxsha amba wayga garan uu gabar kalo usoo geed fadhiistoonka geel baxsha
iji soo guntiga oo geylan oo guga kale ka xiga gaafigu aroos iji soo guntiga oo geylan oo guga kale ka xiga gaafigu aroos
dhowraha habeenkii gabi dhaca dhacaalooy dartaabaan u guurayaa dhowraha habeenkii gabi dhaca dhacaalooy dartaabaan u guurayaa
goba sidaad u garashale waa haya ha ilkile may kamashiyaal hil goba sidaad u garashale waa haya ha ilkile may kamashiyaal
isamir goba day kalab samba gul gul ku xiga siya ku cashabe ay isamir goba day kalab samba gul gul ku xiga siya ku cashabe ku cashabe